Montana, Sel Teddy Freyo, Collabo Mzuka, Dallas Master Study, CNG Records, Foxy.
Oya mwana Moshi.
Rhymes come a busy, nothing need to sing. Rhymes come a busy, nothing need to sing. Rhymes come a busy, nothing need to sing. Naku rap, 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 rap. Kama wani feel then clap. Come on, you feel the clap, clap. Come on, you feel the clap, clap. Hands in the air, hands in the air, air, air. Mimi ni noma, kane wa kurap. Nao watu wengi, wame nitambua. Na washiaga mic na mawaya. Nikipanda kwenye flow, wanagwaya. Watu wengi wanahanya, kumbe ni malaya. Nilitoka kuwa jaya, nikielekea Ulaya. Nikapanda ndege moja Mombasa. Alikuwa akiitwa Maria, alikuwa mwenye haya. Alikuwa ametoka Odhaya. Why I not kamwana, but katana. Mimi nikamuhanya, usiku na mchana.
Rhymes come a busy, nothing need to sing. Rhymes come a busy, nothing need to sing. Rhymes come a busy, nothing need to sing. Na kurap, rap, rap, rap. Kama wani feel then clap, clap. Kama wani feel then clap, clap. Kama wani feel then clap, clap. Hands in the air, hands in the air, air, air.
Life inanibamba kama game ya polo. Mimi kuoga peke yangu yani niko solo. Napitaga kwa kolo na pewa makolo. Vile na kivuto utadhani niko holo. Mina lead wengine wana follow. Sina stress, sina solo. Mimi niko loaded siwezi boro. Niko na do manze kushinda Ruben Dolo. Nasikikaga kutoka molo wa disiolo. Manze napati kila siku life miolo. Au madada wanataka kunipa ololo.
Rhymes come a busy, nothing niki sing. Rhymes come a busy, nothing niki sing. Rhymes come a busy, nothing niki sing. Na kurap, rap, rap, rap. Kama wani feel then clap, clap. Kama wani feel then clap, clap. Kama wani feel then clap, clap.
Hands in the air, hands in the air, air, air.
Manze na ninyonga ibiti ya Voxy. Na big up Dallas Massive manze.
Boys.
Man bila bila niliwaambia lazima tutawakilika eh hii tuna mashup mazuri adiu na Dallas Massive Montana watapie
atuwezi wasta kama kinyakaje tunangojea ulimwe mapaje eh.